Donnie, what up, man? The biggest friend that you know. It's got your wizard, got your baby. Yeah, to see ya. You ready? Okay. Inanisikitisha wanaotaka shindana na mimi mitano akilisha ndo maana akantumaga mimi takabasa speaker ali ni inspire ni mimi atakiniuliza my favorite rapper nitakwambia ni mimi wengine wanauliza hivi kwa navyo flow ni mimi mbona nafoka sana popo na tema madini kama pasta mwenye songo na kemea majini na fufokea libiti kana fokea majini na popendo mziki fuck na data mashbik ni mwakamata so easy kufika easy bro kunigiza kwenye tana waka waka sijuai kuna tanata mirishata deep inside them na no
manasema kwenye Siki mefaya, wanajaribu pima na kwaya Imezuka soya tungwa la kaya, niko tize kama ulaya Everybody, bongo fire, bongo fire, bongo fire, bongo fire Everybody, bongo fire, bongo fire, bongo fire, bongo fire,
bongo fire Future City, Piccadilly, Koma, feel that Wakina pili, utavavuta mtonyo, feel that Wanasema nani beba promo, do you believe that? Can't you name me kwa give a rap, can't you see that? Every day na momba mungi za sirazi shuke Mana marapa wengi na death flow za mtafanya vombuke
Hauko seo kisema mini moto kote mbali Kanenge kwa bango ningandi kwa neno atari
Waza Rakim do damp yangu, ziki ndo pachu wangu It's family, nani fanya drive kusaka chango wa shabiko na love yangu Tisi ndo ompangu ile non-stop Kwa chia mangoma ndo kazi yangu
Yeah, I'm on it I'm wanting Nafanya vitu vingi ila mnioni Vile navofanya easy bitizi kwa honi Rondi himtelewa kwamba bongo kama mtoni
Hini bongo kama olaya Bongo kama olaya Bongo kama olaya Hini bongo kama olaya Bongo kama olaya Bongo kama olaya Wanasema kwenye mziki mifaya Wanajaribu pima na kwaya Imezuka soya tungwa la kaya Niko tize kama olaya
Biggie,
Shashay. Bongo Kamolaya, Bongo Kamolaya, Bongo Kamolaya, Bongo Kamolaya, Bongo Kamolaya.